Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edirwemo basuhuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Mu Rwanda hakomeje impaka ku itegeko rishya ry'umusoro ku butaka. Mugereta ivuga ko iryo tegeko rishya ku mutungo utimukanwa ari igisubizo ku mikoreshereze iboneye y'ubutaka, hari abandi basanga uwo musoro ugamije guteza kaga mu baturage. Hari ndetse na bamwe mu banyamategeko bamaze kuregera urukiko rw'ikirenga bavuga ko zimwe mu ngingo z'itegeko rishya zihabanye na zimwe mu ngingo z'itegeko nshinga zigena ko ubutaka bwa rubanda ari ntayegayizwa. Hari kandi abaturage bavuga ko bakurikije ubushobozi bafite batazashobora kwishyura iyo misoro mishya. Hagati aho ikigo cy'igihugu gishinzwe kwishyuza imisoro n'amahoro kirasaba abaturage bavuga ko badafite ubushobozi bwo kwegera inama njyanama z'aho batuye bakazigezaho ibibazo byabo. Reka tubumvishe inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru wacu Asumta Kaboyi mbere yuko tuza mu kiganiro nyirizina.
Uyu musoro usa nkaho ari mushya kuri benshi, uzajya utangwa na nyir'umutungo washingiwe ku gaciro k'uwo mutungo. Inyubako zo guturamo zose zizajya zitangirwa uyu musoro, cyakora inzu imwe umuryango atuyemo isonerwa uyu musoro. Leta ivuga ko uyu musoro waje mu rwego rwo kongera umutungo w'inzego z'ibanze. Umusoro ku mutungo utimukanwa wakwa hashingiwe ku gaciro k'isoko cy'inyubako n'ubuso bw'ikibanza. Komiseri Karasira Ernest ushinzwe imisoro yeguriwe inzego z'ibanze avuga ko uyu musoro ureba buri muntu wese ufite umutungo utimukanwa, yaba ba mu cyaro cyangwa mu mujyi.
Urareba rero abantu bose bafite imitungo itimukanwa mu gihugu. Nk'urugero nk'umuntu ufite inzu nyinshi, inzu imwe azagaragaza nk'iyatuyemo n'umuryango we, iyo ntabwo izishyura umusoro ku mutungo utimukanwa, ariko bimekane ko izindi zisigaye zizishyura. Umutungo utimukanwa mvuga hangane ku ruhande rw'inyubako, ariko umusoro ku butaka aho iyo nzu iteretse cyangwa baparisere uzagumya wishyurwa. Birumvikane ko abantu bose mu by'ukuri basabwa kwiyandikisha kugira ngo n'abandi basonewe bamenyekane. Umusoro ku mutungo utimukanwa ugizwe n'ibice bibiri. Hari umusoro ku butaka ushingiye ku kibanza cyangwa se ku ngano y'ubutaka, hanyuma hakaba n'umusoro ku nyubako ushingiye ku nyubako zirimo byose n'ibyongera agaciro byabo. Kugira ngo bimenyekane n'uko bisaba ko abantu bose banishe imitungo yabo. Umusoro ku mutungo utimukanwa ntabwo ari umusoro ku nyungu. Impamvu y'uwo musoro ni uko ufite umutungo. Uvuga ngo aho uherereye hose, waba ukodesha cyangwa ukodesha, umutungo ni uwawe, ugomba kuwusora. Ni amahame n'abakari mpuzamahanga, ntabwo ari umwihariko wo mu Rwanda gusa.
Uyu mutungo uje wiyongera ku wundi abaturage bari basanzwe batanga, harimo umusoro ku nyungu z'ubukode ku bafite amazu bakodesha, wakunze kuvugwaho n'abatari bake basaba leta ko wakurwaho cyangwa se ukagabanywa.
Nk'ikibazo cyo gusorera amasambu, nk'ikibazo cyo gusorera amazu, nubwo leta yo ibona ari bwo buryo ariko twebwe abaturage byaratubangamiye.
Kuko urareba ugasanga umuturage ntaho yikora, afite ako kantu niko karimo inzu, ntihari guhinga utuboga, ntihari kugira ite, none haza mu ya misoro ugasanga bibaye ibindi bindi ni nayo impamvu usanga abantu benshi niyo misoro batagira batayitanga agategereza ati nzabo bazazi bahatware
ntabwo twakosora ariko hari abatabishoboye pe tukivuza yuko hazongera gakorwa ubushishozi noneho abatabishoboye bakoroherezwa
leta yakunze kuvuga ko uyu musoro w'ubutaka utaje kunaniza abaturage nk'uko hari abamwe babivugaga leta ivuga ko iyi misoro yose yaba iy'ubutaka itangwa ku nyungu z'ubukode bw'amazu ndetse n'uw'umutungo utimukanwa atari umwihariko w'u Rwanda ahubwo kusanzwe wakwa no mu bindi bihugu gusa itegeko rishyiraho iyi misoro hari bamwe risonera nk'inyubako zubakiwe abatishoboye ndetse n'amazu leta ikoreramo ariko adacururizwamo leta isaba buri muturage wese kubahiriza amabwiriza ajya kwiyandikisha kugira ngo azatange umusoro mu kwezi kwa 12 utazabikora azahabwa ibihano nk'uko bisobanurwa na Bwana Karasire Ernest
itegeko rihari riteganyaho n'ibihano ku muntu utararyubahirije bivugana ko tuzabikora nyine ubutegeko rizakoreshwa aho duhana umuntu utariyandikisha cyangwa utatanze umusoro ku gihe hanyuma wenda icyo navuga ni uko nashishikariza abantu mu by'ukuri kuza kwiyandikisha kugira ngo twinde ko ibyo bihano babyishyuye inyongera z'10% hariho 40% hariho inyungu z'ubukererwe zarimo n'igice ku ijana buri kwezi k'ubukene n'ibihano mu by'ukuri bitari bikeya nkumva nizera ko abantu benshi bashoboka bazaza kwiyanisha kugira ngo twirye banatanga umusoro bitarenze kwa 12
igiciro cy'ubutaka umutungo utimukanwa kigenda kizamuka buri mwaka ku mwaka wa mbere hazishyurwa 25% by'agaciro kose k'inyubako umwaka wa kabiri hishyurwe 50% umwaka wa gatatu hishyurwe 75% naho umwaka wa kane hishyurwe 1% by'umutungo wose Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
urakoze cyane Asumta Kaboyi nkuko narimbivuze mukanya mu Rwanda hakomeje impaka ku itegeko rishya ry'umusoro ku butaka mugere tivuga ko iryo tegeko rishya ku mutungo utimukanwa ari igisubizo ku mikoreshereze iboneye y'ubutaka hari abandi basanga uwo musoro ugamije kunaniza abaturage hari ndetse na bamwe mu banyamategeko bamaze kuregera urukiko rw'ikirenga bavuga ko zimwe mu ngingo z'itegeko rishya zihabanye n'ingingo z'itegeko nshinga zigena ko ubutaka bwa rubanda ari ntayegayizwa hari kandi n'abaturage bavuga ko bakurikije ubushobozi bafite batazashobora kwishyura iyo misoro mishya mu kiganiro muri Isanga cyanone twatumiye Depute Frank Habineza n'umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda Green Party dore ko ikibazo cy'ubutaka kiri mu byari ku isonga mu byo yavugaga ko azakemura ubwo yiyamamarizaga umwanya w'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2017 Depute Habineza ikaze cyane mu kiganiro muri Isanga ku ijwi rya Amerika
yego murakoze cyane turabatuje kandi tusuje n'abakunzi bose bira byinshi cya Amerika
urakoze cyane narimbivuze muri make kubijyanye n'iri tegeko ryo mu kwa 7 tariki 9 mu 2018 ni itegeko rigena inkomoko y'imari n'umutungo by'inzego z'imitegekere y'igihugu zegerejwe abaturage kuva bisohowe rigashyirwaho umukono abantu bakomeje tarivugaho rumwe mwebwe nko mu ishyaka ryanyu rya Green Party nkuko narimbivuze mwiyamamaza mwavugaga ko muje gukemura bimwe mu bibazo bishingiye ku butaka ndetse n'imisoro isoreshwa ubutaka bwana Habineza iki kibazo murakibona gute mwebwe
murakoze cyane ikibazo twatubona n'ubundi nkuko twakimize muri kampanye za Perezida wa Repubulika ndetse no muri kampanye z'umwaka ushize mu matora y'abadepite nabo twabigarutseho cyane twagaragazaga ko iki kibazo kiremereye Abanyarwanda cyane cyane kubera ko umuntu twewe tubona kuba gusora nta wanga gusora rwose kuko twarizi ko igihugu kibeshaho n'imisoro ariko gusorera ikintu kitari icyawe nicyo twabonaga nk'ikibazo kuko ubwo butaka bwose bwo mu Rwanda ntabwo ari ubw'abaturage ubutaka bwa Leta abaturage bakaba babukodesha kuri leta tukavuga tuki tutanga umusoro ku kintu kitari cyacu nk'uko waba ukodesha imodoka y'umuntu bakakubwira ngo gitangeho umusoro kumva rwose atari byo ukumva yuko ubutaka icya mbere leta kuko tuyikodeshaho ntigomara kwitanga umusoro kubera ko tube turakodesha niba leta yivuga ko tutanga umusoro ntabwo tubyanze ariko bube ubwacu bazahindura itegeko noneho ubutaka bube bw'umuturage umuntu noneho umuturage abe yavuga ati yasura kuko none ikintu kiwe nkuko n'ubundi dutanga imisoro y'ibindi byose ubwo icyo kintu cya mbere twagaragazaga cyane cyane ubutaka bwa gakondo ntabwo tumve impamvu umuntu yabukoresha ya rusorera kandi niwe akaba ari n'ikibazo cy'ubutaka buzungurwa uvuga ngo umubyeyi yasigiye ubutaka umwana we nawe ugasanga imisoro nawe ibaye myinshi ugasanga ngo ikibazo kiri aho ikibazo kitubatse bakakubwira ngo uzatanga umusoro ijana ku ijana ni ukuvuga ngo niba umusoro wari ibihumbi mirongo itanu ugatanga ibihumbi ijana ibi byose tukabona byose bigomba kuvugururwa ariko nk'uko twabivuze tumaze kugira ngo inteko ishinga amategeko twakomeje kubigaragaza icyo twakoze nk'abanyamategeko ubu natwe twamaze gutegura umushinga w'itegeko ndetse n'isobanura mpamvu twamaze kuyishyikiriza inteko ishinga amategeko itariki mirongo itatu z'ukwa cumi uyu mwaka ku buryo turi mu nzira yo kunonosorwa neza kugira ngo bizageze ku nteko rusange y'umutwe w'abadepite ngo kugira ngo ibyifuzo byacu n'ibyifuzo by'abaturage bibe byagerwaho.
Ariko Bwana Habineza, leta ivuga ko iri tegeko rishya ryatowe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani rije nk'igisubizo ku mikoreshereze iboneye y'ubutaka, mwebwe ibyo mubona bikwiye guhinduka muri iryo tegeko? Hari bimwe waruvuze ariko nk'iby'ingenzi cyane wavuga ngo itegeko nifuza ko ryajyaho ryahindura ni nk'ibihe?
Icya mbere kumva yuko amafaranga bateganyije yuko gusorera umusoro w'ubutaka bizava ku mafaranga hagati ya zero n'amafaranga magana atatu amafaranga y'u Rwanda kuri metero kare, ni ukuvuga ngo inama njyanama z'uturere nizo zaba zishinzwe gufikisa cyangwa
kugena
igiciro gikwiye ku buri karere, tugasanga ibyo bibangamiye abaturage kuko aya mafaranga ni menshi cyane. Tukavuga ati yego, niyo byaba biri ngombwa yuko aya mafaranga yakwishyurwa nibura yagabanywa nibura akaba nibura amafaranga ari hasi y'amafaranga mirongo itanu, naho kuvuga ngo amafaranga magana atatu ni amafaranga menshi cyane. Ikintu kimwe. Icya kabiri, ubwo tuvuga ati bya bintu twari tusaba ibya mbere biramutse bidakunze yuko abaturage batakwishyura umusoro biramutse bwishyurwe amafaranga agabanuke ngo biri mu bitekerezo twatanze. Ikindi cya kabiri, tumva yuko ntabwo ubushobozi twakugira inama njyanama z'uturere ngo zibe arizo zonyine zigomba kubicunganya, ahubwo tuvuga ko bino bintu hagombye kubaho n'urundi rwego rukuru rugomba kubijyamo cyane cyane nk'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka kikaba nacyo kifatanya n'izo nama njyanama mu gushyiraho umusoro ukwiye, kuko ntabwo wagira buri karere ngo kihitiremo akarere gashobora kuhitamo katewe n'ibyifuzo byako kagarama n'ubundi kabangamiye abaturage. Ikindi kuvuga ngo ikibanza ngo kitubakiwe cyangwa kitarimo ibikorwa ngo kibe cyatura umusoro ijana ku ijana, ni ukuvuga ngo ni nk'aho ari igihano, tukumva ko icyo gihano kigomba kuvaho nta mpamvu yo gusora iyo jana ku ijana, nacyo kisore gitanga kuko tumva ko bizasubiza inyuma ubushoramari ndetse n'abantu bafite ubushobozi bw'icyo bashaka kuba baguze mu kabanga ariko bazakwiyubakire bashakisha amafaranga yo kubaka, icyo gihe biba bigiye kubagora kugira ngo bazabone ubushobozi bwo kwiyubakira. Tukumva ko n'ikindi noneho binakunze rwose ubutaka hari izindi tegeko atari iri n'imisoro itegeko bijyanye n'ubutaka naryo bizahinduke ku buryo bino byangombwa baduhereza hano mu mujyi wa Kigali. Urabona ko mu mujyi wa Kigali baduhayemo y'imyaka makumyabiri n'itanu dufite by'ubukode no mu cyaro bafite nk'ibice cyangwa se mirongo ine n'icyenda, gutyo ugasanga mu by'ukuri ibyo byangombwa byagombye guhinduka umuntu akagira icyangombwa cya burundu kuko ni umutungo wacu ubutaka twabuhawe n'Imana y'u Rwanda niyo buduhaye icyo gihugu nta mpamvu yo kuba twabukodesha. Ubwo tumva ko iyo tegeko nayo ryagombye guhinduka. Hari byinshi gusa ntabwo nabijyemo byose ko biracyari mu nteko ishinga amategeko, tuzabibagezaho mu minsi rwose itari ya kure byose muri
ariko hari n'abavuga ko iri tegeko rishya hari ingaruka nziza zigira ku baturage cyane cyane nk'umuturage ufite inzu imwe yo guturamo.
Twasanze n'ibyo bintu by'inzu twabijyaniye muri iri tegeko aho bavuga yuko iyo ufite inzu yawe imwe yo guturamo inzu yawe ntabwo yishyurira umusoro, ariko twasanze uko bivuze gutyo bivuga neza ariko ntibakubwira, ariko usanga n'ubundi bwa butaka iyo nzu yawe tuyeho bwo burishyura umusoro, bivuga ngo usanga niho ahandi n'ubundi inzu ntabwo yishyura umusoro ariko ubutaka burishyura uwo musoro, tubona nta gishasha cyabaye cyane
kuko bavuga ko
kiriho n'uko bavuga ngo ifite inzu ya kabiri niyo tishyura umusoro ariko ubutaka iriho nabo burishyura. Noneho urabona amazu y'ubucuruzi ugasanga nk'aho barimo guhana abantu bafite amazu y'ubucuruzi umusoro abafata batanga ni menshi cyane, noneho abafite amafaranga menshi cyane abantu b'inganda bo bakabasanga amafaranga make cyane, ariko abantu bafite amazu y'ubucuruzi ugasanga mu by'ukuri barimo gukorera imisoro gutyo.
Kuko ibyo ngibyo hanini babihera ko ubutaka atari ubwo umuntu kugiti cye babukodesha leta, ariko kuri ibyo bijyanye n'umutungo tuvuge nk'uwa kabiri, harabavuga ko uwo mutungo usorera imisoro igera hafi kuri itatu, niko bimeze.
Ni mega navuga za nyine ubutaka inzu aba ituyeho buratura niyo nzu igasorwa mutungo, niba harimo n'abakodesha nabo ugomba gutanga undi musoro wa TVA n'ibindi, ugasanga nyine ahubwo imisoro baye nyine acyaha. Kandi ubundi leta yagombye gushyiraho uburyo iteza imbere ubushoramari, cyane cyane ubushoramari bw'abanyarwanda, kuko umutungo mukuru uteza imbere igihugu uva mu benegihugu nabo ari bivuye hanze. Ubuze na politiki yacu yorohereza cyane abantu bavuye hanze, tubasomera imisoro imyaka itanu batishyura, tuba ahantu ho gukorera, ariko abanyarwanda basanga bo birimo kubagora cyane kuba basomerwa iyo misoro. Tumbe cya mbere rwose byose bigomba kuba byahinduka kugira ngo natwe abanyarwanda ndetse n'umushoramari waba uvuye hanze niyumva ko itegeko ry'ubutaka ritatubanditse neza, nawe bizajya bimugora kuba yakora ikintu kirambye.
Imisoro itatu uvuga ahanini wenda nibutsa bumva ijwi rya Amerika nuko hari umusoro ku nyungu, hakabaho umusoro ku gaciro k'inzu ndetse n'umusoro ku gaciro k'ikibanza, niko bimeze.
Yego.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC. Kuri telefone dufite n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika bifuza kugira ibyo babaza Depute Frank Habineza. Reka duhere kuri Jean-Pierre Uranyova.
Ego.
Urehe.
Ijwi rya Amerika ndabumva, nitwa Jean-Pierre Menyimana.
Ego.
Merere mu majyepfo y'u Rwanda aho bita mu karere ka Gisagara. Icyo nifuza kubaza Depute Frank. Mu by'ukuri mbega ni nk'ubuvugizi, kuko abanyarwanda twabyakiriye mu buryo butandukanye. Turifuza ko bakurikije ibyiciro n'ubundi tugiye turimo, badusonera buri wese akagenda atanga umusoro bitewe n'ubushobozi afite, kuko mu makuru amwe n'amwe tugenda tumenya ni uko harimo abantu baba bafite ubushobozi butangana n'ubw'abandi. Ibyo rero tukifuza ko leta yacu yabihuza ikabifatiraho umwanzuro wo kugenda yaka imisoro ariko bishingiye ku bushobozi bw'abaturage, atari ukuvuga ngo buri muntu wese abareshya batanga umusoro umwe. Icyo ni cyo cyifuzo cyanjye nari mfite.
Urakoze cyane Bwana Habineza.
Icyo cyifuzo cyo gifite ishingiro kandi nanjye ndumva gishyigikiye, uretse ko twaba twumva yuko umusoro wabonye no kuvaho ariko niyo wabaho bakawugabanya, ariko n'icyiciro kiba gifite agaciro cyane ku buryo ntabwo wafata umuntu uri mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe umufate kimwe n'uri mu cyiciro cya kane cyangwa se cya gatanu, ntabwo ari byo rwose, kuko n'ubundi bizarangira umuntu uri mu cyiciro atishoboye neza cyangwa se cya kabiri cyangwa cya gatatu atashobora kuba n'ubundi. Iyo ujya mu cyaro abantu bari mu cyiciro cya gatatu ni abantu n'ubundi ubona batahagaze neza, ni umuntu ufite inzu ariko inzu iraho isanzwe, kandi ugasanga umuntu wo muri Kigali afite inzu ya sima n'amatara n'amakaro nawe akabura icyiciro cya gatatu, ugasanga mu by'ukuri abo bantu bombi waba umusoro ungana ariko udafite ubushobozi bungana, bikazarangira n'ubundi iyo misoro yabaye ibibazo cyangwa se n'ubwo butaka leta ibyitirije. Ni byiza cyane ko n'ikijyanye n'ubudehe nacyo cyakwitabwaho.
Urakoze Depute, urakoze Depute Frank Habineza. Reka dufate na David Wirwe.
Wirwe neza
Zimya Radio.
Wenda ntabwo ari ikibazo, gusa ndagira ngo mbanze nshime Depute Frank Habineza kuba yitabiriye, ni umugabo ufite ibitekerezo byiza, gusa ari umuvandimwe wo mu majyepfo uvuze ngo yumva ngo iyo misoro yashingira ku byiciro by'ubudehe. Ikintu cya mbere ni uko ibyiciro by'ubudehe turimo hajya usanga umuntu yarabisizwemo ariko mu by'ukuri n'ubwo bushobozi ntabwo afite. Njye nkumva rero mu gitekerezo cyanjye ahubwo iyo misoro nk'uko Depute yarabivuze yavaho, hanyuma leta ikagira ubutaka bwayo nk'uko tuzi amaforesite cyangwa se n'ubundi butaka runaka igiye ifite hirya no hino. Ubwo butaka akaba aribwo leta ibizi ari ubwayo, ariko umuturage ubutaka nawe afite bukaba ari ubwe, kuko nimba umuntu ageze nk'ubushobozi bwo kugura ikibanza nkatwe b'abasore nge tuvugana afite imyaka 25, icyo kibanza uragiye urapagashije i Kigali cyangwa se mu wundi mujyi runaka urajuguza ikibanza, wajya kucyubaka bati imisoro ntago wasoze ukabara babara ugasanga cya kibanza gihwanye n'imisoro imaze kugera muri leta rimwe na rimwe ugasanga kubaka bikubereye imbogamizi wamara no kubaka yanzu ugasanga bari kuyibarira nkaho ifite ikindi kintu kwinjiza kandi mu by'ukuri ni inzu utuyemo ubamo gutyo gusa nta n'akazi ugira ukoramo rimwe na rimwe niyo nzu ubamo wanaburaye ugasanga ari ikintu cy'ikibazo gikomeye cyane njye rero ndemeranya ijana ku ijana depite kuko icyo gitekerezo n'ubundi na mbere y'uko atorwa ngo yinjire mu nteko yari agifite ntabwo ari gishya ni uko gusa ikibazo twe mu Rwanda tugira usanga hari ibintu hari abaturage wagira ngo ntibabibareba nk'umuntu yazamuye igitekerezo nk'icyo ntihagire umushyigikira bya bintu byo kuvuga ngo bitagenda gutya ngo bitamera bitya ugasanga turicezeke ariko ntekereza ko icyo gitekerezo abaturage bagishyigikiye kuko nibo bireba nibo bibabaje nta wundi muntu ugomba kubyinjiramo nge numva byaba byiza kuko n'inteko iramutse igishyigikiye ikacyemeza kandi wenda nuko umuntu atagiye abasha kubona uko ayivuga ariko aba badepite bari gukora kuri iki gihe narabashimye kuko siniri iteko ry'ubutaka ryonyine bari kuvuga hari n'ayandi mateko yandi bagiye bavuguruka ukabona koko hari umurongo bari kuyaha ariko iki kibazo cy'imisoro y'ubutaka n'amazu ni ibintu bitugoye cyane kandi uretse n'iyi misoro wenda uretse ko ndi kwakujya hirya y'ikiganiro ariko ikintu cyitwa imisoro mu Rwanda rwose ni ikintu gikabije kuko uragenda ugakora wawe n'ibihumbi magana abiri cyangwa magana atatu wataha utekereza ngo ukore akantu runaka bagahita bagukubita imisoro ugahita ubona ukabara n'ubukode bw'amazu nayo ari hejuru ugasanga ubuze icyo gukora cyangwa se wanakora waba watse n'inguzanyo ugasanga umuntu ahise asubira hasi bitewe n'ikibazo cy'imisoro.
Urakoze cyane David kuri ibyo bitekerezo byawe utanze bwana Frank Habineza mu gusubiza David wenda ugiye n'icyuvuga ese iyo murimo gutegura imishinga y'amategeko hari uruhare abaturage nka David bagira kugira ngo ibitekerezo byabo byumvikane nayo mategeko mukora kuko abaturage bayibonemo
okay marakoze cyane igihozo nacyo nagisubiza ariko mbaze musubize ni uko muri uwo mushinga w'itegeko twatanze mu nteko ishinga amategeko wo kuvugurura itegeko rijyanye n'imisoro y'ubutaka ikintu kijyanye n'ubutaka bwa gakondo icyo rwose turasaba yuko umusoro uvaho ku butaka bwa gakondo ibyo twabyanditsemo ubwo gisigaye ni uko ibitekerezo bizashyigikira nk'uko avuze nyine hari igihe ibitekerezo biba ari byiza ariko abantu bamwe ntibashake kubyumva gutyo tuzasaba n'ibigira mu ruhame yuko abantu bamaze kwinonosora neza mu rwego rw'amategeko bazabishyigikira kugira ngo gakondo rwose ntabwo igomba kwishyura umusoro noneho nsubiye ku kintu warumbajije ubundi muri rusange nk'itegeko ry'ubutaka rihari ryo n'ubundi ririmo gusaba ko rivugururwa abantu barabimeze cyane bavuga yuko nta muturage wigeze urugiramo ijambo byakoze byateguwe ari muri sosiyete sivire ndetse twari kumwe nabo abo muri za koalisiyo z'amasosiyete sivire za kerede n'izindi zose bavuga neza cyane yuko nta ruhare bigeze bajyamo nta muntu wabacije inama ko abakora amategeko bayakoze bonyine barangije barabyemeza bonyine batumvise ibitekerezo by'abaturage ubwo ni nacyo kibazo cyabaye nyamukuru cyane kuko itegeko ryasohotse nta ruhare rw'abaturage rubamo ubundi itegeko ryiza ryagombye kugiramo uruhare rw'abafatanyabikorwa babo abantu bakababaza ku bitekerezo byabo nubwo twumvise byo bundi mu itegeko nshinga rigiye guhinduka wabonye ko abantu babazaga abaturage icyo babyumva abasozi bagatanga ibitekerezo itegeko nshinga n'ibindi niko byagombye kugenda aho kugira ngo itegeko rireba ubuzima bw'abantu bibe byakorwa biba kubitwe hejuru ntabwo ari byo ubwo twumva yuko minisitari yaduharanira kugira ngo yibage abaturage babigiramo ijambo naho ibyange nateguye nayo n'ubundi ibitekerezo by'abaturage byose birimo.
Urakoze Depite Frank Habineza kuri telefoni dufite Nezimana wirwe neza.
Mwirwe neza murakomeye.
Yego uri hehe?
Ni Kigali mu Rwanda mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima.
Ikibazo cyawe.
Murakoze cyane ndamanza nsuhuze Dr. Frank Habineza nishimira ko mwumvishe ku ijwi rya Amerika kuva yaba depite nibwo tuvuganye. Nari mfite ikibazo ndetse nkagira n'icyifuzo Njewe ne muri rusange njewe mvuka mu karere ka Ngororero mu murenge wa Hindiro. Ikibazo mfite ni ese nk'umuturage utuye turiya mu cyaro kuko gikomeye akaba arebwa n'iryo tegeko ariho akura wenda utwo tujumba ari hahinga akagira none naho akaba agiye kuhasorera akaba ariho yakuraga ibimutunga ndetse bitunga n'umuryango ese ubwo azabishobora cyangwa ni hahandi wumva ngo umuturage yagiye hanze y'ikindi gihugu yahunze igihugu kubera yuko imisoro y'ubutaka ndetse yamubereye ikibazo nge nkibaza yuko rwose batubabariye bayikuraho noneho leta nayo ikagira uko ishoboye kose ikabarira umuturage akagumana bwa butaka bwe akabubyaza umusaruro nk'uko byari bisanzwe ariko najya kubusorera ni hahandi nyine ubutaka ni ubwa leta n'inzu atuyemo ni ya leta we ubwo nta kintu afite nkareba ngira ngo Dr. Frank Habineza aze kumukuru wa Transparency International Rwanda aho yavuze ngo abo bari gutora ayo mategeko y'imisoro ku butaka ese ko bari kuyatora bari mu buyobozi nibamara kubuvamo bizagenda bite ntibizabagiraho ingaruka twe turifuza ko barireka noneho umuturage naza kwisanzura n'ubundi kuko byari bisanzwe rwose natwe tubona umusoro ku butaka ari ikintu kibangamiye abaturage cyane reba ubu ngubu nta musoro ucyubaka cyane cyane ndabivuga mpereye hano mu mujyi wa Kigali umusoro wo mu mujyi wa Kigali nkijya mu nkengero z'umujyi ntago kumva borohera kubera iki kubera yuko ubushobozi ni bukeya kuri bamwe ahubwo abenshi bari aho ngaho none hagiye kwiyongeraho n'imisoro ku butaka ndetse no ku mazu urumva rero n'imbogamizi benshi bagiye kureka gushaka iki kubera ibibazo abaga leta ko yayikuraho rwose ikareka umuturage akisanzura umuturage agakoresha ubutaka bwe icyo yabuteganyirije aho kugira ngo leta imupfa
urakoze Depute Frank Habineza mu magambo make cyane kuri ibyo bibazo n'impungenge za Ntezimana avuga ko abasore urubyiruko batagishobora kugura ubutaka cyangwa se ngo batunge ubutaka ngo ndetse ikibazo cy'imisoro n'ubutaka cyatangiye no kuviramo bamwe guhunga igihugu
rwose Ntezimana arakoze cyane ku kibazo atanze ndetse n'igice kidatanze ibyo avuze rwose byose ngewe numva bifite ishingiro cyane kubera ko ni nabyo turimo kuvuga natwe turavuga ngo uyu musoro w'ubutaka ntabwo uzateza amajyambere cyangwa se umuntu wese washaka kubaka akazu kiwe w'umusore bizamugora niba ubutaka bwe yarabuguze ukamubwira ngo azagwishyura 100% ni ukuvuga ngo nimbugo bizaba bibaye 200% niba yagomba kwishyura 200% kwishyura 100% ubwo urumva ko ni ukumuvuna cyane ntabwo umuntu yazabishobora ni nkaho ari ukumuhana kugira ngo yo gutunga ikintu atashobora kuhita yubaka kandi abenshi umuntu arakavuga akabanza kiwe akagenda ashakisha uburyo agenda ashaka itafari rimwe akabumba agashaka agatafari ejo bundi akagura akabati agashyiraho cyangwa amategura agashyiraho bigashobora no gufata imyaka itatu cyangwa se ine umuntu arimo gushakashaka kumwishaho akazu kiwe noneho wowe waza gutangira kubisoresha cyane ntabwo umuntu yashobora kugira n'iyo morale cyangwa se izo mbaraga n'intege zo kuba yabikora niyo mpamvu tuvuga ati uriya musoro cyane cyane wo kuvuga ngo ku kibanza kicubakiwe ngo wishyure 100% bindi rwose ugomba kuvaho rwose ikindi kandi cyumva ko mu by'ukuri ibitekerezo ni byinshi by'abaturage batanze ndetse ari n'abagiye no mu nkiko mu minsi ishize twatangiye kubivuga 2012 kugeza none ubu turacyabivuga rwose inzego zishinzwe nazo zishyigikire abaturage kuko zibereyeho gufasha abaturage niwe ko n'itegeko ryavugururwa ndetse bazashyigikire n'uyu mushinga wacu twatanze none n'itegeko kuvugururwa
Depite Habineza kuri iki kibazo kijyanye n'ubutaka nari nabivuze ntangira hari na bamwe mu banyamategeko bamaze kugeza ikirego mu rukiko rw'ikirenga barimo Maitre Edouard Murangwa uvuga ko ingingo za 16, 17, 19 na 20 z'iryo tegeko ryatowe mu mwaka w'ibihumbi 2018 zisa nk'aho zihabanye n'itegeko nshinga haraho wemeranya na Maitre Murangwa kuri ibyo bibazo nizo ngingo
ye Maitre Murangwa naramushimiye cyane rwose rwose nawo bavuka bose abanyamategeko bafatanyije nabo kuba ndetse n'abari mu bo muri kaminuza babashyikiye iki kirego kiriho n'abashimiye ibyo bavuga byose turabihuje kandi byose turunganira na twese ndumva icyo navuze nabo babisubiyemo ahubwo byarashimishije cyane yuko atari njyewe ngiye nuko mbere babaga ngo ni Franka wenyine urimo kubivugaho ariko noneho tumaze kuba benshi nabyo ni byiza cyane rero navugiraga n'abandi bo muri sivire sosiyete sivire ko nabo bahaguruka tubaye benshi tubivugaho ijwi ryakumvikana ariko iyo ari umuntu umwe ntabwo byumvikana ubu byarashimishije cyane rwose ahubwo abantu Imana ibahe umugisha.
Urakoze Depute Frank Habineza. Kuri telefoni dufite na Frederic Wirwenez.
Wirwe mahoro.
Uri hehe?
Mozambique.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo ufite nicyo cy'imisoro y'ubutaka mu Rwanda. Ku bantu b'abasore, ku bantu b'urubyiruko n'abantu batishoboye gushobora kugira iyo misoro basatse. Ubwo baba bafite nk'akantu kagashe kandi kagegaho baratoye kugira ngo abatishoboye abantu bo badafise uburyo bwo kuriha iyo ntuzenye misoro babone nabwo uburyo bwiza bwo kwintuze aho boba.
Urakoze cyane Frederic. Bwana Habineza, kuri icyo kibazo cya Frederic kijyanye n'ikigega, wenda nakongeraho mbaza nk'abantu bazaba bagomba gusora ariko bafite intege nkeya, leta yabiteganya gushyiraho ikigega cyajya cyunganira aba bantu kwishyura iyo misoro mu gihe batabishoboye, hanyuma bazabishobora wenda bakaba bazishyura ayo mafaranga bakuye muri icyo kigega.
Rekada nta rubiteganyije mu itegeko rwose icyo kigega rwose nta gicecheze ko gihari, nta gihari mu itegeko. Ahubwo gihari ni uko abantu batagusora kizagwitumiza nicyo gihari.
Urakoze cyane Depute Frank Habineza. Kuri telefoni dufite na Bigirimana wiriwe neza.
Wiriwe.
Uri hehe?
Ndi Urasirazuba mu Rwanda.
Ego, ikibazo cyawe?
Cyo cyangwa mbona abirano byo gusoje ubutaka akarengane. Ose ko iteko cyangwa bako ubutaka umutungo na ngene nagezwe aho umuturage. Ese njya nibaza nk'umuturage uzaba adafite ubushobozi mu cyambyana ne kucyubaka. Ese atashobora kugisorera byese n'ibyanga bizagenda bite leta izagitwara.
Depute Frank Habinez.
N'ubundi izagitwara none se ntibumvise ko n'umujyi wa Kigali babuze abantu ngo batibanze batashoboye kubaha ko bagiye tugiye kubyisubiza mu cyo tugiye kubyisubiza niba byumvise ngo iyo bireze imyaka itatu ngo barabyisubiza ngo hari amategeko nyine biragaragara mu tegeko ry'ubutaka birimo iyo kiri aho kimaze imyaka itatu kiri ahantu ahantu ngo heza hagomba kuba iterambere nta kintu gikozwe ariko nko mu cyaro nyine ntabwo wamara imyaka itanu utishyuye ikibazo cyawe umusoro utekereza ko kizaba ari icyayo bazakiyitiriza.
Urakoze kuri icyo gisobanuro cyawe Depute Frank Habineza. Kuri telefoni dufite na Pascal Wirwe. Pascal Wirwe, Pascal uranyumva?
Ndakumva mwiriwe.
Yego. Uri hehe?
Ndi mu Bugesera.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye ni ngo ntume Depute Frank Habineza by'ukuri nanjye ndunganira abambanjirije ngende ndi mu cyaro mu Bugesera. Wa mugani nk'uko abambanjirije babivuze ugira icyo wajya kugura ubutaka ugasanga umusoro ideni rifitiye leta ugasanga rirangana n'amafaranga ugiye kugura ubwo butaka cyangwa se riraruta, bityo bigatuma ureka kugura ubwo butaka ukifata kubera ko amafaranga hari icyo bita mitasiyo. Iyo ugiye gukora mitasiyo n'uwo mwaguze ubutaka bakakurebera muri mashini bagasanga imisoro irenze amafaranga ugiye kwishyura ubwo butaka bigatuma ubireka. Ariko nkurikije ikiganiro mwabanjije kugira hari umuntu wagiranye ikiganiro n'uwo ku ruhande ugeze kuvuga ko ngo no mu bindi bihugu babikora, ariko nagira ngo ndume Frank Habineza azatubariza ese babona turi mu rugero rumwe mu iterambere tugezemo n'ibyo bihugu batugereranyaho, babona turi tugeze hamwe ku buryo bakora nk'ibyo bakora. Nibadufashe rwose, badufashe batugabanyirize iyi gahunda yo gusoresha umuturage mu butaka. Urakoze
cyane Pascal. Depite Frank Habineza, ibibazo bya Pascal cyane cyane aho anavuga ngo nibindi bihugu birabikora bivuze ko n'u Rwanda rugomba kubikora.
Igose nago ndeshikiye yuko ngo tukoporora ibindi bihugu byo bakora mu twese tubizana mu Rwanda kandi bigiye cyose tubamo fite politike yacu y'umwimerere. Depite Dusha duhanga Dusha cy'u Rwanda nta mpamvu yo gukopera ibyo hanze, tugomba gukora ibintu bibereye abanyarwanda biri mu bushobozi bw'abanyarwanda. Ntabwo tuzajya gukopurura ibiri muri Singapore cyangwa mu Bwongereza ngo tubikuse tubikubita ku banyarwanda, ntabwo byakunda. Ariko icyo tuzi twese, ubutaka tufite mu Rwanda twabusanzeho twabuhawe n'Imana. Imana irema isi ari igice yahaye u Rwanda, ntabwo ari yagihaye leta kihaye abanyarwanda. Leta bayihaye inshingano cyangwa yihaye inshingano yo kuyobora abanyarwanda, ariko igomba kubayobora mu byabo bafite. Leta ifite uburenganzira kugira ibyayo n'abanyarwanda bafite uburenganzira bwo kugira ibyabo, kuko abanyarwanda bafite gakondo yabo. Leta ifite imisozi, ifite ibiyaga, ifite ibishanga. N'ibishanga ariko nabo byari ibyo abaturage, nuko leta yabitwaye. Ni ukuvuga ngo leta mu by'ukuri ntawe uyibujije, ifite henshi ishobora gukura amafaranga, ifite henshi ikura amafaranga. Ariko ikintu kijyanye no kubwira abanyarwanda rwose batusigeho neza, gihe cyahinduka uwo musoro rwose ni ibintu bigomba guhinduka, kuko nta banyarwanda benshi bari kubivugaho bimwe, kandi bimaze imyaka bivugwaho. Ndumva igihe kirageze cyo gufata icyemezo kugira ngo ibintu bihinduke. Kumva iki navuze cya mitasiyo, iyo umuntu ugiye kugura ubutaka usanga umuntu yarananiwe kwishyura umusoro, ugasanga imisoro umuntu afite hasi byiza kuri miliyoni, ugasanga birenze aho ubona amafaranga ugomba kugurira ubwo butaka ukabyihorera. Nuri agahomba nawe ugahomba. Ibyo bibazo birahari hano muri Kigali n'ahandi birahari. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri ni ikibazo gikomeye cyane, kandi ntibashobora gusomera umuntu. Noneho ugasanga ni ibibazo rwose birakomeye cyane, bigomba kuba byahinduka. Ikintu numva twebwe nk'u Rwanda twere ku giti cyacu, niba leta ishaka amafaranga ntabwo twaze ko twanga kwishyura umusoro, kuko tubizi yuko umusoro igihugu cyose gikenera umusoro. Ariko tubishake mu buryo bukwiye kandi butavuna, butari umutwaro ku Banyarwanda.
Ariko leta ivuga ko ibi bigamije kongerera ubushobozi cyane cyane inzego z'ibanze zirimo uturere, kugira ngo natwo twiteze imbere, hanyuma haboneke ibikorwa remezo, aho kugira ngo abantu bajye bavuga ngo Kigali niyo yateye imbere gusa, ariko n'uturere iryo terambere ribagereho.
Ikibazo gihari wana Edi, nuko izo nzego z'ibanze wumva zamunje na ruswa. Ejo bundi wumvise raporo y'umugenzi mukuru w'imari ya leta, amafaranga ya leta arimo gutakarira muri ubu turere mu bigo bya leta za miliyari na miliyari. Leta y'u Rwanda yavunitse ishaka ayo mafaranga ikazibahereza bakazangiza ibikorwa ntibabikore, ayo mihanda ntibayubaka, ibitaro bimwe bigakenyuka, noneho abarwayi basigaye bajya no mu bitaro birimo kuva byose muri hariya za Kibuye. Ni ukuvuga ngo nonese babanze bakoreshe neza n'ayo mafaranga niba babahaye ayo kugira ngo bajye gushakisha ayandi, kugira ngo bagateze n'abaturage kuba bakwanga n'igihugu cyabo.
Kuri wowe rero gutanga umusoro si bibi, ariko bakwiye kubikora ku buryo bitabangamira umuturage.
Nibyo byiza, umusoro iyo ubaye mwinshi, abanyarwanda baravuga ngo umusoro iyo ubaye mwinshi wica umusoro, niko umugani w'Igifaransa. Umusoro mwinshi wica umusoro, ni ukuvuga ngo umusoro iyo ubaye mwinshi cyane umuntu arawura agatangira kuwuhunga, cyangwa no byari bita bya fraude bikaza n'ibindi byose bikavamo, n'abantu bamwe ukumva baho umugani ushobora no kubona mu gihugu kubera imisoro yababaye myinshi cyane. Noneho urumva iyo ubutaka ni wo mutungo wa mbere w'umuntu, niko kantu uvuga ngo ni akantu kawe. Ariko reba nko muri Kigali, kuba nk'ubu ufite inzu hano mu karere ka Gasabo cyangwa se ka Kicukiro cyangwa se Nyarugenge, ufite icyangombwa cy'imyaka 25, umaze imyaka 10 uyituyemo, isigaje imyaka 15, ufite abana bawe bari muri primeri, bazajya kurangiza universite ufite ahuba, kandi leta ishobora kuba yashyiraho ikindi kintu ukaba kugukura, kuko ni aha leta urimo kuwakodesha. None urumva tuzaba mufite gakondo, aho tuzasigira abana bacu, kuba ababyeyi bacu badusigiye imitungo, tuba tuzabasigira iki? Kuri ibyacu nk'aho tumaze kubaka n'amazu, ukaba ufite izi miliyoni 100, ariko mu by'ukuri uhayifite imyaka 25, kandi bashobora kuhakora ikindi kintu bashaka. Leta kuko ntabwo ari ahawe, iyo ukodesha urimo gukodesha nyir'inzu, iyo ukodesha ashobora kuvuga ngo sohoka mu nzu yanjye ndi kuhakora ikintu runaka. Niyo bakuvuga ngo yagusize amafaranga y'inzu yawe kukwishyura kugwa amafaranga y'inzu yawe bakakubarira, ariko ni ukuvuga ngo umwana wawe aho yavukiye yakuriye ntabwo azaba akihafite, ntabwo akora azaba afite. Urumva kandi abanyarwanda bashobora kuba dufite adresi ivuga ngo iwacu nkanjye papa wajya avuka igitaramo, aho ngo ntihari igitaramo ni iwacu, aho tuje muri uzasanga nawe batagihari n'ahandi n'ahandi, urabyumva nyine. so ni ibazo nyine tubuza ko gakondo yacu gifasaga kondo yacu hayizoba gutangira.
Urakoze Depute Habineza, reka dufate na byose n'Imana. Wiriwe neza?
Mwiriwe, mwiriwe.
Uri hehe?
Ndi mu majyaruguru mu karere ka Gakenke.
Yego. Ikibazo cyawe?
Nifuje kugira icyo mvuga kuri ino ngingo mwaduteguriye birebana n'umusoro w'ubutaka. Iyo ni ikibazo abaturage benshi n'ababyibazaho, usanga ahanini kuba umuntu yasora ubutaka bwe ntabwo byanze, ariko noneho ni ibintu babona ko bibangamye cyane, kubera yuko ni ubutaka bw'umuntu ari nabigayizwe ko noneho ukabugiye kuzana n'imisoro. Usanga ahanini hari nabo basohoye imisoro ikarenga ubushobozi bwa butaka umuntu afite. Ibyo rero ukazasanga n'ubundi ari imbogamizi kuri wa muturage ufite ubwo butaka n'ubundi. No, ugasanga harimo imbogamizi nyinshi ku buryo usanga benshi bavuga bati ibi ntabwo byumvikana. Yego, intumbero igendeyeho ni nziza cyane, ntawayisubiza inyuma, ariko nanone iyo urebye uburyo birimo bitegurwa ntawe utagira imbogamizi, kuko ejo uzasanga nanone umuturage ahatuye n'imisoro ari kwakwa, benshi ntabwo bamenye ibintu nk'ibyo. Uzasanga wa muturage nyine utuye hasi azahura n'ingaruka ikomeye cyane yo kuzabona ko ubutaka afite nta naho buhuriye n'uwo musoro. Ejo ukazasanga n'ubundi abaye wa muntu wabuze epfo na ruguru. Igikorwa ni cyiza, ntawanze kubaka igihugu, ariko bongere babyige barebe kure, barebe wa muturage koko niba kubikora gutyo ari byo bizamuha amahoro ndetse akabona n'ubwisanzure nawe muri ubwo butaka bwe.
Urakoze cyane, byose n'Imana. Mukanya Depute Habineza araguha ibisubizo. Depute Habineza, hari n'abatwandikiye ku mbuga zacu nkoranyambaga. Hari uwitwa Jean Pierre yagize ati yego,
nagira ngo mvuge ndarivuga iyo yaravuzeho, ariko shyamo nakongeza gaceya kugira ngo byumvikane cyane. Hari ikintu bita private ownership, cyangwa se kuba umuntu ashobora kugira umutungo wiwe igiti kiwe, umutungo we bwite. Nayo ni ikindi kintu bita capitalism. Capitalism ni uburyo bw'amajyambere buriho ko umuturage agomba kugira ikintu cye, ikintu kiwe na leta ikagira ibyo, ariko n'umusaza akagira ibintu byiwe. Noneho ni ikintu cyo gukora cyane, ni ukuvuga ngo ibi bintu by'ubutaka bizasubiza inyuma iyo capitalism, politiki ya capitalism yo kugira ngo umuturage ashobore kugira ikintu cye, ashobore gukora. Ugiye kwita private property, ikintu cyawe bwite. Ni ukuvuga ngo ari muri Amerika abantu bose barakura akavunisha igihugu, ari n'umusirikare akarwana iki gihugu kiwe, kuko azi yuko afitemo ikintu kiwe, iyo private property yawe, cyangwa se ikintu cyawe, umutungo wawe bwite. Uwo mutungo wawe bwite ntabwo uzawugira ari ikintu ukodesha kuri leta. Ni ukuvuga ngo nshyizemo aya magambo icyo uza kugira ngo abantu bafate ibyemezo babyumve, yuko niba turi muri politike y'isi aho igeze ya capitalism, tutakiri muri communism. Communism ni ahandi leta ifata ibintu ukaba ubwayo, ibyari communiste nk'ibyo mu Burusiya bikaba ibyayo, noneho bikagenda ibagenera abantu. Ariko ubu muri capitalism niyo twahisemo turimo, ni ukuvuga ngo abantu bafite umutungo wabo bagomba gutera imbere bagakora, ariko ntabwo bafite ikintu kiwe. Nibyo bifasha buri muntu wese gukora avuga ati kampore, nzagira ikintu cyanjye, nzagira inzu yanjye, nzagira igishoro cyanjye, nzagira imodoka yanjye, n'umwana azagira ikintu, buri muntu wese agakora avuga ko azagira ikintu kiwe. Iyo niyo politike isi niyo yaganje, murabizi nyuma y'intambara zabaye z'ubutita za Uburusiya na Amerika. Ni ukuvuga ngo ibyo bikorwa biri muri communism yatsinzwe, ibyo bintu byo kuvuga ngo leta ishaka gutwara ubutaka bwose bw'ubwayo noneho idukodeshe. Ni ukuvuga ngo leta igomba kongera ikabyigaho neza, nshyizemo aya magambo y'icyongereza kugira ngo ababishinzwe babyumve, yuko umurongo bafashe utandukanye n'umurongo isi igezeho, kandi ntabwo uteza abantu gutera imbere, kuko ntawe ushobora gutera imbere yumva ko nta kintu arimo gukorera rubanda. Bigira gukorera rubanda ariko ntawe ufite icyawe, urimo no kugira icyawe mwese yamuteranyishijwe na wese kugira komunite, ariko iyo uvuga ngo nta kintu cyawe ufite ubona ntawe ushobora gutera imbere.
Urakoze cyane Depute Habineza. Nari mvuze ko hari abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika bagiye batwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu. Hari Jean Pierre Kimana wagize ati ibi ni ikibazo kitoroshye, kuko hari igihe baza bazaza kugusoresha bagasanga umusoro uri hejuru y'ubutaka ufite doreko abenshi bafite ubutageze kuri hegitari ubwo bizagenda gute hanyuma hari nundi nanone abatwandikiye ni benshi cyane ariko hari nundi witwa Mutiganda Eric wagize ati hari icyo njya nibaza none se wowe umuntu wese ubonye agafaranga k'inyongera aragura ikibanza cyangwa akanubaka ni byiza ariko iyo ndebye umuvuduko bifite n'ingano y'ubutaka buhingwa mbona leta ikuye gufata ingamba byaba bivugwaho cyangwa bitavugwaho rumwe icyo uvuga kuri ibyo bitekerezo byawo bakunze bijwi rya America ni iki député Habineza
icyo navuga nuko iyo yavuze wa mbere naje ngiye kwa buryo icyakabiri ku bijyanye n'ubutaka bwo guhingwa n'ubutaka bwo kubakwa byo nyine aguma kwa gishushanyo mbonera gisobanura ubutaka icyo bugomba gukoresha kandi ndumva nko mu mujyi wa Kigali gishushanyo mbonera kirahari hari aho ubutaka bwagenewe guhingwa n'ubwagenewe kubakwa n'ibikorwa remezo cyangwa se ibikorwa rusange biba byarapanzwe ariko nyine ujya gusanga n'ubundi hari haragenewe ubutaka bw'ubuhinzi birangira n'ubundi batangiye kubaka bamaze abantu bakagenda bagasaba ko bahubaka kandi haragenewe guhingwa urumva ikibari ikibazo kuko ni ukuvuga ngo fulani iyo yarakoze mbere aho hantu ahingwe iba yari nzima ariko nyuma yaho abantu babutatse bakabubakamo bakongera bakabihindura bizageraho tubure n'icyo tujya kuko ni ukuvuga ngo ibyo turya byose ntaho byo tuvuga ngo bizajya biva mu cyaro n'aha tugomba kugira ibindi bintu dukora hano ariko tuvuga yuko niho bavugurura bazavugurure neza igishushanyo mbonera gisobanuke neza ariko no mu cyaro mu turere twose natwo tugomba kugira ibishushanyo mbonera kugira ngo bumenye neza buri karere kose igishushanyo mbonera cyako ubutaka bwo guhinga ubwo kororeramo cyangwa se bwo kubakamo bikaba bizwi neza cyane ibyo byafasha mu iterambere ry'igihugu
hanyuma hari ibindi bigaragara muri iri tegeko bisa nk'aho biteza imbere ishoramari mu nyubako z'ubucuruzi n'inganda hakaba n'abandi bavuga ko ibi bisa nk'aho byorohereza abakire kurusha abakene
rwose natwe niko tubibona tubona yuko abantu bashaka gukora inganda cyangwa se bafite inganda bo bagomba kutasura bikeya ntabwo ari n'ubutaka gusa hari n'amashanyarazi bishyura makeya hari n'amazi bishyura makeya ugasanga umuturage arishyura amafaranga y'amazi menshi cyane ufite uruganda arishyura makeya ugasanga umuriro muturage arishyura mwinshi afite ni imikorere y'abantu bashyizeho ibintu by'imisoro ukuntu babikora wa muturage sinzi impamvu agomba kuvunika umuturage yagombye kwishyura ibintu bitamuvunye none akishyura bakaba benshi bishyura ariko iyo umuturage muvunye cyane biba ari ikibazo kwishyura atishimye cyangwa se akanabihunga akakora na fraude ndumva abantu bakora politiki y'umusoro bagombye kukigaho neza cyane umusoro we kuba umutwaro ariko umusoro umuntu awutange yishimye nko mu bindi bihugu abantu batanga umusoro bishimye ntacyo twuzwa ugufitiye akamaro ko twese tuzi akamaro k'umusoro uvamo iyo mihanda ukavamo ibitaro ukavamo ibitunga by'amashuri turabizi twese ariko umuntu akawishyura yishimye atari kuvuga ngo umuntu arimo gutanga ibiciro bihenze ku bintu runaka ugasanga umukire cyangwa abakire cyane aribo bamerewe neza kandi ubundi muri politiki nziza umukire niwe wagombye kwishyura byinshi kuko aba afite byinshi niyo umukire afite miliyoni ijana niyo wamukoramo miliyoni imwe ntabwo aba abara cyane ariko umuntu wifite igihumbi kimwe niyo umukoreye igihumbi aba umusubije inyuma hasi urumva njyewe numva yuko abakire aribo bagombye kwishyura imisoro myinshi kurusha abantu batakize
ariko rimwe na rimwe abo bakire bazana ishoramari bagatanga akazi ugiye ushyiraho imisoro ibananiza nabo ubusa nk'aho ubangamiye iterambere ndetse n'iryo shoramari ntiriboneka mu gihugu
ntabwo wakora ibibabangamiye niyo mpamvu politiki y'iyo misoro igomba kwigaho neza ntabwo wakora nayo ibabangamiye wabyigaho neza ariko ntabwo wavuga ko umuturage uri hasi we yishyura byinshi kurusha umukire ariko n'umukire umushoramari nawe wamukorera ibyumva ko biringaniye ariko ntugaragaze yuko ariwe umerewe nabi ariwe ugomba gusonerwa umusoro nk'uwo bashoramari niwe basonerwa imisoro ariko umuntu utangiye bizinesi mutoya w'umunyarwanda revenue authority yatangiye kugenda ibyumva ko yemeye ko izajya isonera abantu isoko twagisabye mu myaka ibiri ndagusuzuma neza ndebe niba barabitangiye kubikora yaba ari byiza niba barabyumvise ariko ubundi abanyamahanga babasoreye imyaka itanu urumva ko utangiye mu Rwanda we akasomerwa cyangwa ntasomerwa urumva ko ari ibibazo
nyine bwana depite yabi
neza
bwana depute Abineza hari umukunzi w'ijwi rya America sinibuka izina rye wabikomoje agira ati aya mategeko mutora ingaruka zayo muzahiyumva ruko namwe muvuye mu nteko ishinga amategeko ese iyo muganiriye n'abandi mukorana izi mpungenge zirimo zitangwa n'abaturage ndetse nawe wakomeje kuzigaragaza abandi mukorana abadepute mukorana nabo babyumva gute babibona kimwe nkawe cyangwa se ari ukundi bo babibona
nuko nababwiye ko uyu mushyira w'itegeko twawurije ku nteko ishinga amategeko ku Kiroma n'ubwo nta utanze mu buryo bw'imwe n'amategeko ari itegeko ari n'isobanuramuhango ryaryo itariki 13 z'ukwa cumi inteko ishinga amategeko ikaba yarabyakiriye ndetse bakaba baranasubije biri mu nzira yayo yo kubikemura icyo gihe niba muri izo nzira birimo bikazajya mu nteko rusange nibwo tuzamenya icyo abandi badepite babivugaho ariko gusa inama nicyo bivuga kuko ntabwo biraza ku mugaragaro umutekano tuganiraho neza ariko namwe muzamubikisha kuko ibiganiro byo mu nteko biba biri ku mugaragaro live biba kuri radiyo rwanda inteko buri muntu wese ashobora kubikurikirana muzabikurikirana mu buhunze
nawe urakoze cyane kuri telefoni dufite undi mukunzi w'ijwi rya amerika Jado wirwe neza Jado uranyumva
please enter the telephone number
Jado ndibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefoni mbibutse ko imwumva ari radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga aho uyu munsi turimo kuganira ku itegeko rishya ry'umusoro ku butaka aho rikomeje kutavugwaho rumwe mu gihugu cy'u Rwanda ndetse hakaba na bamwe mu banyamategeko bamaze kuregera urukiko rw'ikirenga bavuga ko zimwe mu ngingo z'itegeko rishya zisa nkaho zihabanye n'ingingo z'itegeko nshinga ry'igihugu Frank Habineza mukanya turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro ariko nkamwe wigeze kubikomoza aho dutangira kino kiganiro kugira ngo umuturage yumve ko atavunwa n'umusoro leta ishyiraho hanyuma ariko nanone na leta ikagira icyo ivana ku muturage kugira ngo ibyo bikorwa by'iterambere nabyo bigerweho n'iki gikwiye gukorwa
ikiye gukorwa n'uko leta ubwo tatuvuye ko ubu nange kuri iki gihe nuko yatanze umushinga w'itegeko ari byo itegeko natanzemo yuko uwo musoro no kugabanuka ntabwo navuga neza imibare navuze mu itegeko ko yacyari mu nzira zo kuganirwaho n'abanyamategeko mbere yuko bijya muri rusange ariko ndizera yuko itegeko natanze rwose biri mu nyungu z'abaturage kuko iyo misoro twagaragaje yuko amafaranga 300 kuri metero kare ni amafaranga menshi cyane nta muntu wayashobora kandi tukagaragaza yuko kwishyurira umusoro ijana ku ijana ku kibanza kitubase nayo ko atari byo kuvuga ngo inzu ngo yawe ngo yasonewe ngo kandi warahize ubutaka bukabuyisorera ubutaka bujyanye no kuzungura abana bazungura ugasanga ni ibibazo nabyo buri kibazo cyose wumva cyose abaturage bavuze cyose twaganiriye nabo byose twabishyizemo kandi tuba kuri tsinda wacu izabara igisubizo cy'abaturage
reka dufate umukunzi w'ijwi rya amerika wa nyuma Ngoboka Jean Claude wirwe neza
mwiriwe
uri hehe
ubwo muravugana na Ngoboka Jean Claude mu murenge wa Gashanda uno muntu ari burasirazuba mu karere ka Ngoma umukunzi wa ijwi rya amerika mbanze no
rasa ku ngingo ikibazo cyawe
nibyo koko abanyarwanda muri rusange natwe tuba dufite hano muri iyi mirenge itandukanye igize akarere ka Ngoma ikibazo cy'imisoro iri hejuru cyaratugonze bitewe n'uko imisoro yazamutse bitewe n'uko twasoraga mbere turi ko byagenze ariko n'ubundi abaturage bari mu bibazo cy'ukuba bataramenye neza imisoro ese ihagaze ku kihe giciro cyagengwe kuko ahanini urebye usanga nk'uduce tw'icyaro badasora kimwe nk'uduce two mu mujyi ugasanga uduce tw'icyaro basora amafaranga menshi kandi ugasanga amafaranga usorera ahantu nta musaruro ukuramo ngo uhane n'aya mafaranga ugasanga isambu igenewe ubuhinzi kiyatagenewe mu bucuruzi ugasanga nabyo bitagenda bibera imbogamizi umuntu w'umuturage uri hasi mu cyaro aho umuntu ahitegeko wenda ryanahinduka bakagira ukuntu bajya bafata pariseri yabo mu cyaro cyangwa agenewe guturwa nabo bagashaka batangira imisoro yaho kuko akenshi abanyarwanda muri rusange bagomba kubacanga cyane cyane
urakoze Ngoboka Jean Claude depute Abineza hari icyo uvuga kuri ibyo Ngoboka yaravuze
yego ndavuga nibyo nange nibyo navugaga yuko twese twumvise yuko uzere na barizo twonye tugumanya n'amasura rezo zuba kubitamo amafaranga azatangwa y'umusura ubu agombye kwaho urwego rw'igihugu rw'ubutaka urwego rubireberera rukaje inama n'abuturere kuko uretse twere mu kwitiremo twa kuryo dushaste ubuza n'ibyo yaravuze ngo niwe mucyari bakamuke amafaranga amwe n'umuntu wo muri Nyarugenge bidakwiye rwose ariko habayeho ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka kikabijyamo cyangwa se ikindi kindi kigo cya leta kikabijyamo kikakontrola byafasha dufatiye ububasha bwose tubushyiriye inama njyanama z'uturere kuko wasanga byose bigiyemeje bigendeye kuyobozi bw'akarere bashaka aribyo kandi bimwe na bimwe bidashobora kuba bibangamiye abaturage ariko hagomba kubaho umuntu ukora kontrole akabisubiza hasi cyangwa akabitunganya.
Mu gusoza ubutumwa waha abandi badepite bagenzi babo cyangwa se n'abandi batumva kimwe uko ubona ibintu wowe?
Icyo nabasabamo kimwe gusa nyamwereka mwumve ibyo tuvuga, ntabwo turi abasazi, tukunda u Rwanda, turi Abanyarwanda kandi turuhanda inyungu z'Abanyarwanda kandi nk'uko mubibona n'abanyamategeko barahagurutse nabo ndetse n'abarimu y'ubutare barahagurutse kuri kaminuza nabo bose bashyigikiye cya kirego, twese turi mu murongo umwe wo kugira ngo habeho amategeko abereye Abanyarwanda kandi icyo kintu gishinzwe kugira ngo dukore mu bihugu by'igihugu cyacu bizateza imbere kandi tugire n'igihugu kifite ubukungu burambye n'umutekano urambye. Kandi ntabwo byabaho abaturage batishimye kuko abaturage niwo mutungo wa mbere w'igihugu, bagomba kwishimira ibikorwa byabo kuko nibo bagira ibikorwa bishimira ibyo bakora, noneho natwe nibo tuzagira umutekano urambye n'amahoro arambye ndetse n'iterambere rirambye. Ndumva twese tugomba kumvikana kuri izo ngingo.
Depite Frank Habineza, ukaba n'umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Green Party, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire kuri icyo kibazo kijyanye n'umusoro ku butaka. Wakoze cyane. Namwe
turabashimiye cyane, murakoze cyane kandi tushimiye n'abakunzi bose ba Radio Ijwi rya Amerika, mwese mwakoze cyane, ibitekerezo mwatanze mwakoze cyane.
Urakoze. Nshimire namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika, nk'uko Depite yarabivuze mwagize uruhare muri iki kiganiro. Nshimire Engineer Patrick wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, Fatuma Alimasi Kalala wegeranyije iki kiganiro muri studio ya Karindwani Washington DC, mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezereho mbararika ibindi biganiro bya Radio Ijwi rya Amerika. Ciao ciao.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Mu gutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Gutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Bakarorero batanga makuru ahumuriza, baratanga ijambo kuri bose yo batavangura.
radio